Zani, Zani, Aibu Zani, 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 Aibu Zani, Zani mani nimpige, 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 Kanaga tora inu banga maki, Zani mani nimpige, Banga ni stress magabona maki, Zani mani nimpige, Zani mani nimpige, Zani mani nimpige, Kanaga tora inu banga maki, Zani mani nimpige, Banga ni stress magabona maki. Zani mani nimpige, Zani mani nimpige.
Hi, Ibati, what's up? How you tabzik? Nyabange, what's up? Zani mani nimpige, kubanga matala lomtani yabusi. Mtengeli sisi wapuse lipo, mtana gajali mshama posh. Upele wa suga magabona lihit, mshiangi wani mina mpetele tu. Mshiangi wani mina mpetele tu. Mshiangi wani mina mpetele tu. Zani mani nimpige, kubanga matala lomtani yabusi. Mtengeli sisi wapuse lipo, mtana gajali mshama posh. Upele wa suga magabona lihit, mshiangi wani mina mpetele tu. Mshiangi wani
Good.